nantolantan bonakun kan fɔlɔ kunu alamisa fevriyekalo tilemɔgɔni kelen prezidansi la kuluba mali jamana kuntigi ibrahim bubakar keta ye mali sama tafeere denmisɛnw minw si ma tɛmɛ saan mugan kan k'u bisimila farafina ŋanaw ibk y'a yira ko a ninsojira kosɛbɛ mali jamana kuntigi ye foli lase mali senantolantan denmisɛnw ma u ka cɛsiri la ani u ka wuli ka jɔ la min y'a to mali tɔgɔ u taara diɲɛ fan bɛ fɛ hakilina jigina mali senantolantan denmisɛnw minw si ma tɛmɛ saan mugan kan u ye farafina jɔnjɔnba ta kari tɛmɛne fevriyekalo tile tan wolonfila kan uvɛn kɛnɛ kan ɲaamɛ nigɛr jamana kan ibrahim bubakar keta jamana kuntigi a y'a yira ka kumakanw na ko mali jamana u bena senantolantan denmisɛni nunu k'u waleɲuman dɔn a tɛ i n'a fɔ sara don sara tɛ u waleɲuman dɔn min don min bena kɛ sababu ye ka maliden wɛrɛw dusu u ka nin'a ko ɲɔgɔnnaw kɛ mali ye a tɛna mɛn tuguni ibk ale ka fɔ la farikoloɲɛnajɛ minisiri maître jean claude sidibe a bena waleɲuman dɔn ye ka ɲɛfɔ malidenw ye ka fara o kan basketi sanfɛcelu o championat national o tile wɔrɔnan o bolo dacogo filɛ bi jumadɔnya ye na fevriyekalo tile mugani fila san ba fila ni tani kɔrɔntɔn palɛ de sport la bamako yan cɛw fan fɛ ispasi ale ni joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tani wɔɔrɔ waati musow fan fɛ as polisi ale ni ispasi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tani segi waati joliba ase ale ni komin tura bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan waati sini sibiri fevriyekalo tile mugani saba musow fan fɛ fɔlɔ sikaso tata de sikaso ale ni stade malien de bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan ni seegin waati palɛ de sport la ya bamako atar club de kidal ale ni communitis bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ tan ni seegin waati cɛw fan fɛ palɛ de sport la bamako yan as real de bamako ale ni atar club de kidal olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan ni naani waati as polisi ale ni sigide kayi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ waati stade malien de bamako ale ni crd bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ mugan waati championnat national basket sanfɛcelu hokumu kɔnɔ tile saba ɲɔgɔn dan tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔw filɛ nin ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminɛnɛ bɛ joliba atlɛti klɔbu bolo musow fan fɛ kuru tan jɔyɔrɔ filanan o bɛ as polisi bolo kuru kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ sabanan o bɛ atar klɔbu de kidali bolo kuru seegin cɛw fan fɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o ɲɛminɛnɛ bɛ as polisi bolo kuru tan jɔyɔrɔ filanan o bɛ atar klɔbu de kidali bolo kuru seegin jɔyɔrɔ sabanan o bɛ ispasi bolo kuru seegin voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele ka na seli don.